is so damn good. Tell them Young Leech is a bag again in one track. You don't get a dizzy, man.
Cause I'm sunny, huh? I took a new guest in my money, huh? And I was a sunny, need no tiny, huh? Very, very serious. Someone be up when I go back to me, huh? Everywhere I wake up in the morning, huh? My mind can't get new plenty, huh? To build my future life.
Daddy, I'm good, don't have for me, my friend wanna buy for me, took new article. Ni lazima kufurahi machabi robot otesa fisha sitakagi kusifiwa kabisa ndot zisha kamilika
mi nimetokea mbali tutafuta jilivu kupata pesa natumia sana ajili ipanga nini nende kila nimegaili kikweli sosiri mimi sobaili tutafuta jilivu matumizi makubwa zare wenye family kazi zangu walali wala zio jengili vibaya usini tafsiri.
Watajili si only penda seme metokea tu. Najua wengi hamjo penda sema ndosha kuwa juu. Mindo yule kja mwenye peso mingi alafu sinama kuu. Ukileta dharau sun demu hako ya tani itabu. Ukisikia krrr ujua iyo simu ya ela misinaga izo pigo za kukaa kisela shida. Taki kuja kufa kambwela etio. Spendi, tafta ela, sema chunga, usije kwenda keza ela. Mana nachojua miku, na gesti na jela. Ushindana na mivo, nocheze mapela. Nachojua kwamba tare zangu zina kukera. Mtoto tajiri, kupata pesa natumia sana akili. Nitagani nwende gezema nimega hili. Kikweli zazili, mizio baili. Mtoto tajiri, matumizi makubwa zele wenye famili. Kwa nangu wala liwana siyo jangili kibaya kuni tafsiri. Tajiri mtoto dive. Tajiri mtoto dive mtoto tajiri. Oa dive tajiri bato mtoto tajiri. Tajiri mtoto bato tajiri mtoto mambe. Tajiri el tajiri.